Isaka
naenda
kama gugari
naenda
tutee mumeo
unitangulie
naenda
naenda
heshimu
naenda
kamtukuze Mungu
naenda
nami nakubariki mwanangu
naenda
Mungu akubariki
naenda
akuwatamie
naenda
mwanangu naenda
unitangulie.